tosha, tosha. Mama umeni buruza, buruza. Kina umeni toza, toza. Sarafu migeuza, geuza. Sijui ni kupeza wadi gani, ama ni kuletege kidani. Hapa wametupa jiwe gizani, Mungu atuepushie shetani. Penzi langu nilitete, isiwe gundu linipote. Hani umebeba roho yangu, hata kama nikifa tuzikwe wote. Bebe nipe soma, sweetie tell ya more. Oh baby give me some more, yaliyo moya mo. Tuwafunge midomo, tuzidishe kipimo. Uondo mtazamo, tuyazibe mashimo. Bado ubani wa ndoa, tunasubiri ndoa ya halali ndoa. Oh oh, nimelipata chaguo, nimeivulia nguo. Ah, panga mafungu nyota ukaja kuizima. Kwa kura zake Mungu akujalie uzima. Sina haraka unipeleke nyumbani, hata tushinde njaa. Penzi ya naga kinyongo kajizolea, kininja ninja. Waganaga longolongo wamezoea. Bebe nipe soma, sweetie tell ya more. Oh baby give me some more, yaliyo moya mo. Tuwafunge midomo, tuzidishe kipimo. Uondo mtazamo, tuyazibe mashimo. Bado ubani wa ndoa, tunasubiri ndoa ya halali ndoa. Oh oh, nimelipata chaguo.